ha ungatiapwe watiapwaka Daliso mwana wa mukomboni alongside the messy cares akapena nanga mulungu ni muntu nazo nga
Psalms made in you exclusive from zabitunes.com
gakale mavuto achuluke bwanji mulungu aziwa zonse zimene tifunisisa tisameke kubembera gakale mavuto achuluke bwanji mulungu aziwa zonse zimene tifunisisa zintu zikakoma timaiwala mulungu zikatiendela bwino timaiwala mavuto koma zovuta ife zikatibwela ndiye pomwe tipembela mbuye titandizeni zintu zikakoma timaiwala mulungu zikatiendela bwino timaiwala mavuto koma zovuta ife zikatibwela ndiye pomwe tipembela mbuye titandizeni
kakakonza vintu vikanzuna timaiwala kuti kulikulula batifikalula ndiye paetiendo kasokolola mabaibo na kufuna mulungu tyaputyapu ndikalipe ine nati ndikalipe kuona kwa muntu patekawe kupemberera pisa olochikera nchips tifikira kutya bati aterere lumanda olozumba kuito ichaira matanzi kuona mukaenga sanduke tipono nuloks olofuna vikwati ndalama chito olovana vamachitoenda kuma mountain kuseniseni manja mulungu akavapasa ichikwasira kumkosi kwa fipa mulungu tamuivala mabaipo tapwezamo mabukesi inekunichita so very very korasi
tisaleke kubembera gakale mavuto achuluke bwanji mulungu aziwa zonse zimene tifunisisa tisaleke kubembera gakale mavuto achuluke bwanji mulungu aziwa zonse zimene tifunisisa zintu zikakoma timaiwala mulungu zikatiendela bwino timaiwala mavuto koma zovuta ife zikatibwela ndiye pomwe tipembela mbuye titandizeni zintu zikakoma timaiwala mulungu zikatiendela bwino timaiwala mavuto koma zovuta ife zikatibwela ndiye pomwe tipembela mbuye titandizeni
olobaibo nati baibo ikambiratu chisumfuka kuti pray without ceasing ndiye kuti kupembera kulibe malire wedha watiapole chiyamteteka olo wamene atia shawama pempero ni pempero ulifiti olo ndiwotwala ufunika kupembera noti anzatu muntu kutwala nati msanga kutwala muntu kuchoka nguo kwera pampasaka kuchita kuitana vanesi kuti perani munipisheko chinzi muntu kuyonda kuyonda oyanzula pabeti kuchita kumuyanzulira kumosi na mabedi shiti vambera chabe muwashing basket yati nirimo hapa manje apola ni anchomba nanga munga wakwire mapese kachabe vali uko
tisaleke kubembera gakale mavuto achuluke bwanji mulungu aziwa zonse zimene tifunisisa tisaleke kubembera gakale mavuto achuluke bwanji mulungu aziwa zonse zimene tifunisisa zintu zikakoma timai wala mulungu zikatiendela bwino timai wala mavuto koma zovuta ife zikatibwera ndiye pomwe tipembera mbuye titandizeni zintu zikakoma timai wala mulungu zikatiendela bwino timai wala mavuto koma zovuta ife zikatibwera pomwe chipembera mbuye chitandizeni
exclusive from zambiantunes.com.
Rest in peace the first Republican president KK Findani Guze Piri Sam Amaenge Asoza Levi Sakala na onsta zipale atu amena natisia. We gonna meet them once a jambo kumana mchalo chamba luba maluba kuziko la mkaka ndi uchi inakunichita so hey. First Corinthians 11:34 wamena mbera njala aende akadie kwao.